Gudoomiyaha degmada Weejida ahna duqa magaalada Maxamed Macalin Yuusuf ayaa kormeeriyo dhiirigelinka seedi iyo ciidankii oo iska jiranka booliska iyo nabad sugidda hana sidii muddo masne ah qowlaanyo shaqeeyayna kormeerkii waliba uu ku heliyay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Weejida Muqtar Axmed Awdheere taliyaha saldhigga booliska degmada Weejida iyo taliyaha nabad sugidda degmada Weejida gudoomiyaha degmada Weejida ahna duqa magaalada Maxamed Macalin Yuusuf iyo baqa Andiriya madwiinaga Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareenga saraakiil ciidanka booliska iyo nabad sugidda iyo ciidanka iyo hal diiranka mishaarka ciidanka oo muddo sanado badan ee ka shaqeeyay mishaar la'aan
baqa kasaatiisa oo taliyaha bamarka hor oo atoortay in sheegi deegaanka si si boogsan tin lamaad san oo gudoomiyuhu wayba ku dhisanay nabad sugid iyo booliska ku dhisanay oo si is xilqaan ah meel la raayso ama isku duubnaashi deegaan ah laga soo bii markii hore taasiyada waa meel la raayso iyo lah kuwadi muddo lamaad san meel la raayso oo lamaad san la hamoodi ah iyo lah kuwadi sadaatiisiin baargahay tan hubki iyo gaban tuutag iyo gaban garaamsho iyo nidaamsho iyo wargabsho caafimaad iyo walkas deegaanka koorgaban gudaha meel raayis dhorka sine ah marka baaqan way bal ka tirahay maadaama deegaanka booliis isloo taliyaha saldhigga shileed lay roo farto shileed iyo fool madhigaaso leere deegaanka dhon oo boqol oo bide degmada Weejid leh roo 45 km lagu maamulo booliis laan in haada oo taliyaha saldhigga lay geeyay kan duku surnaad way buuha in shaqada dawladda way buuha way kanagadaas ahanto oo fiir gaar ah way kanagadaas oo markaasi in shaqada shacabkana hor socod aan kasoo bii korno yanagadaas marka taas dartii way baanta baaqan gudaraan madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan uu soo report ka noordaan horan haysadi wasaaradda amnigana report gareeyni booliska Koonfur Galbeedna meel raayis taliya booliska Koonfur Galbeedna report gareeyni gobolna report gareeyni ini iyo meel raasni la aragan waana ni la ogaadan marxaladan inta ku jirta oo in shaqada ciidamada gaarka ah oo booliska ee Islaanka Baahi iyo nabad sugid ciidamo kale oo way jiraan tan nabad sugid ee jiraan dabaan way ba jiray booliska oo tan fadhiyo jir antan oo muhiimada walaal markan uu na way waa tabarta mintaane jeelan iska dayhan tabar doore inay kuftii la yaadan marka dawladdu way baaqeen diraanaha ciidamadan inay xaqooq lan hela booliskana inay qaramay nabad sugidana inay qaramay meel raayis walaay bi ciidan ee deegaanka roo inay qaramay sanadan oo xaqooq lan hela in muddo ay si oo meel raayis iska ah ama deegaanka meel aan tahay marka way ku yaabeen deegaanka iyo iskaadana meel dawladdu buuyeysay ma buuyi kartaa badan si loo ogsiiyo wese kumaa nagaayeen dadaalkii si muujiyay tan xaqoon laantii si shaqeeyay tan si wax xaqoon laayni iniga hamigii anteegantay oo meel la raayso magaalada gudaaji cadaw ku sifeeytan hatana anta si teegantay way ba singal dardaaramay inay dulqaad iyo samirki isin wal halka wadan ininka si wadan oo reedan indhin taasiyada wa singal dardaaramay eediyadan agma santing taliyashana way bar lahaa dulqaad iyo intii uu muujiyay iyo tababarka iyo wanaagii iyo juhdiga la geliyay ciidanka isin meel raayis hurbuudunga isin leedan kama santing unoon garab istaaga diyaar san leena baaqa siyaadana dawladda andiraan oo meel raayis federaal iyo Koonfur Galbeedba iska duuban yiin.